Alishio ushukuyonso lalila Tawakwatana wakwe wako Amafya yowe alikupesha Tawishi wano kwa kulola Karibu mfumu ine Mambite tibeshiwe Efyo pita momayo Tatana iwe ukwesha waliesha Nombe fintu tafibomba Ilole saleti taka kushe Tule fisendo fiobe kuni Yesu
Oh, yeah.